DJShowstead.com.
Yeah, I'm going Z America on this one. Z New York, Lusaka, Atlanta. Philly K on the beach, yeah. Yeah, Drex, I see ya. We got managers in the building. Joe Dafams, I see ya.
Exclusive from High Class Music Production.
Z America's in the building. Sometimes ini maukana anga nikakumbuka pali bafeki wonse banzanga. Ni maukana mashoko ni kosa na misosi ni ukana chikonko. Wai wala kutali kweta choka. Bagani za femu yonse wapoka. Osunga muzake saziwika. Ukalemele mbekeza kufutika. What goes up must come down. Makula mutu simu kwa nana mkrauni. Tumbwili niggas behaving like hoes. Benefici tika, only God knows. Kulangana mafoto tinako papa mozi. Swagi ya semu tachaya semu pozi. Na nyimbo tinachaya cheko mpozi. Na dogo tinape mapamozi. Iwe muzako, si famili yako. Famili yako, futi simu zako. Simunga chitike at the same time. Fuck that shit, this is just a matter of time. Vena, velenga Bible no chita understand. Ndye pene uzaziwa na vambiri iwe muandi. Ish, wala mpapusha wanandi. Pene Paris State wewe wagani za brandy. Fuck that shit, ndiye taito ya nyimbo. Aishu wa mane ikupange kembo. Fuck that shit, uzipweza momu tima. Uzafuna light niji uli momu tima. That he's my best friend.
Fuck that shit.
That he's my good friend.
Fuck that shit.
That he ujani muzanga kulipe paso. Iwe fuck that shit. That he's my best friend.
Fuck that shit.
That he's my good friend.
Fuck that shit.
That he ujani muzanga kulipe paso.
Iwe fuck that shit.
Bagai waganiza ni milungu wanachinja na kukamba ni kumbelela chitundu. The only call you ngati wafuna kochintu ndiepe wacha realize ati nawe ndiwe muntu. Fuck that shit, life is a journey. Sivichi tika nga simu na kwirizane. Tiende pamozi, I mean chapazi. Voenda 1-1 is also a campus. Yolo, you only live once. Ni mulolo na iwo zagwa pansi. Kwenze wene PK na Glorious Band. Na wewe wanaso wasunga chite understand. Tekanya wechana, gemu ni kupokana. Temba muzako, iwe gemu ni kusungana. Mayom papa, nene nka kupapa. Muzako abwele pafupi, ati iwe fumapa. Nishini chani iwe kansi. Muma vela mushengati wanzani walipansi. It's okay, hakuna matata. Tizaka mvela mche nafetika gwila stata. What goes around, comes back around. Asia pafirikea, ipanya in sound. Muzazi wa bwanji charo chire round. Kulikwacha madola na mapound. Umusalu walipesa mba mailori pamulu. Secret nilesa uwa kumulu. Wante Mandela nafetizangala pachulu. Muza chinja title, muza tita na wakulu. Fuck this shit, this game is boring. Fuck this shit, why jealous and envy? Fuck this shit, wene wachinja nzelu wakapeula. Fuck this shit, kungana femu ngatu wafula. Fuck this shit, ukula mutu ngatu wapula. Fuck this shit, nga supiri vati o maps ndi aliko. Fuck this shit. Nikutali kwena choka but still going strong. Awa wena ni machaka nani waku Hong Kong. Nili munjila makatemo still sharp. Niponya punchline yoba wabangamu sharp. Jupi kindie ngani kumagelo. Muzaka chucha akaipa akatoka selo. Try me, bifu ni kudia. One on one usiwa ni za kudia. Disema superstar ndise nyenyezi. Yakani manje ife kusogoro ya mayezi. Muzaka tamanga, muzamwa manzi. Mufani kago, mafia muli penzi. Mafia ine ni do or die. Dawadi angali nyama muli pai. Nika mwalila mkani shike msoundboxi. Ngati ni dowo muka fake muma soksi. Yeah, fuck that shit.
Yeah, fuck that shit.
Yeah, fuck that shit.
Yeah,
fuck that shit.
Yeah. Noti ati chani na shani.
Ha. One mandingo. Ana mandingo. Shout out to Busy Baila. And Tishon in particular. T-Boy, I see you. Ha. J Cash, J Mula. Chef 187, Maki 2, I see you. Memphis on brand. The bomb. Lloyd Banks, E.R., Otis, Matt P, Drex, Feezy. Fuck that shit. Tony Tiger, Previc, Stafford, Condor, Wisdom, Lucky Sakue, Richard, K. Breezy, Shabba, Badjo, A.D., Beast of All Nations, Fresh Boy, Arnold, I see you. Sweet People, your next Isaac Ibaka, Bizzo, Jesus. Fuck that shit. Colombia Connection. Kuji. Zemwa Piesia.
A DJ Drex Pandem thing, you know, sir.
We control the sound.